kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
gany kandi to pogi janga fandu hala mamadou sansou djom nyali sakara hedi be to yoso to noti dalal ndam yite yirwini lumum ben nega so ngaji denno e djum jeyobe e djum internet be fufu mbetti di wartu mo ben be mutube na metta tiagal mudo en jahanna to tumbutu be memde hala dande mayo sankore gume nokku ben jidudo sanne bangal djaguje kadu fina tawaji yalan be dor famo en ben en be mo hala mo lesu me dimon sembe ko djam men do sedan e djibondi tidalla essence berna na mata masane liga berna nokuji kewde leedindi ka dun laati ko yogabe keballa mangal yu hono ciotobe ne so ngaji to yorosotun en nokuji kewde leedi mali jamar berna yitiraga waltinde taguji mabbe kedan na fosta Ousmane Niall Boule
ila tidal hebgol kubbo jam fuddi himbe hewbe pi dabreji kesin do ngadirata ya waraji mu benna le mabbe ana hen Adama Goita directeur école goto baylitin do moto mudun e velo yalla ana jukkina yaade golle o liti en ko wadiri dun
e face ala
fewdi eti ala hebude kubbo jam mi bami velo an joni dum wadan fami wada haro jaldi mi yaad dundu l'école le yontre mi hebi marudu ujinare e temere joyi yodon almusadaji onnodi kan sembe tagal ko milin fa gasi mi yi dun wodi seda wadde cubi mi amude velo yalla mi do yotto l'école le wakati
adapté à la situation
bonne yogabe watta mojjere yogabe ka gonga tay kitam hedde sottobe velo ngaji be kebal en beedi le jonte chageti de le Bakary Sako yo chotto velo ngaji e kake jaride gondo to yoro soto gondini ka hala
ami watim na sa
chen en peuti eti dalla kanon sottugol velo ngaji joni ana jogi nafa kanyi kulle mbayri tetede mi jogi si velo ngaji kewdi vetete ga yogaji na chotte hakku ujnya 14 yade ujnya 16 yoro soto kake mbaltite de velo ana fandi ko chotte non won kake e chodnomi illa rawon jono no ko puddum sottude de
no bulla re de
o kuyam du wodi ne hedde mo inobe velo ngaji to himbe hewbe garato mu ben le wattu chageti de kedden be himbe be min kawre le o nokku
ramane fabaray
golla yum intingol velo ngaji illati dalla o fuddi luma ana weli arande mi do way wadde nyalomo kurdo tawe hunde fu mi wadai kano joni luma ana weli demoni mu intina le nyalomo velo ngaji tetna nay ka joni feemi wawa hisade
ko ka to takabla
ka kabar mu do wana non wori hedde mo intinobe moto ngaji jibe golleji mu witeke le waddu chageti di mo intino mudu ngaji gondi yoroso sedeneke en
bo aduna gela
himbe na fandi ko garan amen do joni farde tidal o fuddude be mbawno mo intinde ko yata mudu ngaji nogay le nyaloma do yoroso do kanon handen ana tidi fami buda ko budu mudu ngaji didi farde ka tidal ko boja hebenede jogola himbe yoroso ana gondi e munyirinde ni do yarude jogolaaji kesi le o wakati woni ko Ali Haider hebini studio tamani yude yoroso
to kulgol ton ko warta men tapon toton hayebe berna jangina ma famina banyandi sap yaldumare sapo jiddi octobre berna bangal mu intugol mu ingol nyamduje kanya dun margal liddi den gal do kawtal gal iti jawmu dum fafa fana mu dum yesumide bawde golle be do hayebe be e kuddube yakabere e yirwinde sanne kabaru men kulentirin jam le region to baflabe ton mbenno sabi mbenno ndiafo don woni lewru finde yurmende denno sesref wadi nyalade sapo jitti sapo jenay men kawrutal sawrugol nayebe mara on temedro chapno njo ngarbe ton mbenno yalla jawtade denno dun latiki sababu be do fuf mbelta wi fedde mbenno junalde bongal mudun non mo landini mo ardi prefet on denno kanko horojo holti wide men daaji goddi duna na sarta e lekwarta ko men to mahina e baflabe bangal nayebe jogibe duubi chapande jeenay e jetti e temedere e sappo e didi to bankas ton bien demal kabaru demal hala mudun memeta joni to bankas ton denno andon wiide e demal kabar mudun ana yirwi sane buri fufu jon en galleji be ka hultan wiide tellaji ana hewen sane ben demangal buri fufu gawri ben dum woni nyebbe kenye nyamduji ar e kenye dun ben tigaje denno i madrajan woni wadede yalla e kino ido ben ngal do demal e les sifaji la tudi sababu en ben nyamde fa hara an hebe guta dun ti alaji bangal bonandaji le gesede kabar jamen joni en jahan do nuku tumbutu nenno e mamanna hala ben duubi 1900 won hitan 1960 nokku tumutu do place ngaji e ben lanaji kewdi ngarata ben baraade do woni sankore gumay nokku yewi do non sane bangal lumoji e kany dun ben finata waji wakati juno don ko majji sabi waltre wakati kanko san sirifi alpha do neddo tariki e kany finata wa tumutu hala mudu kedo fastango men munatu semde bu
Diamayo yottike gumey lana ngari ton yo lumo heddi jagotobe hewbe non dum worri heddi mo inobe lone fotije e konnandi mun yo nokku kawrital e totondiral hakkilaji
do katene kawrjum handi sakalbe sakal juni